Let's get it one more time, let's go. The new generation is here.
Papele, professional music. Cast beats on the one.
Jambazo,
boys.
Chanjela nobe munina. Chindika kopolila. Ule bomba bana beka chula belaba sonta dionze. Ati wiswa abuela pofi. San, tap tap tap. Wiswa abuela pofi.
No shank.
Shafe balu kwa babala lava. Kalafuti tachimone kalaka. Echi yotatano kwa takabumba. Ule mwana wanzi ndeba kuhata. Hata chozo kabila nde kwata. Ipona mayo ushtisha tomato. Wapunzi sabana bake hili so. Posa kwa mano kufochita. Nino valesi konkenshita. Wachimu pamba chama tizi ntaluka. Pakanka winelo aso nkaleka. Chapwaf. Chanjela nove munina. Chindika kopolila. Ule bomba bana beka. Chula belaba sonta dionze. Chapwaso.
Chapwaso.
Ati wiswa abuela pofi. San, na papa. Wiswa abuela pofi.
No shank.
Wiswa abuela pofi. San, chapwaf.
Yo, kala wana nobe we father. Nankwena nkwena ngumu chita boza. Kula pavana weka chula waleva sonta dionze. Kuwa chula na iposa kakuwa na chula. Shifuwa ya kawa na upanga stula. Azonga azo mwana alife kusefu. Fitu nakana kuwe na thief. Sula 6 ina chele la aso. Ni junior nchuli la mwaleshe wa anso. Nubeshi agi fulefe wakala wana. Ulele lafe wakachula wana. Shifuwa ya newonka pusenshita. Ukuwonga nyapapene mister.
Chanjela nobe munina. Chindika kopolila. Ule bomba bana beka chula belaba sonta dionze. Ati wiswa abuela pofi. San, na papa. Wiswa abuela pofi.
No shank.
Wiswa abuela pofi. San, chapwaf.
Yo, kala wana nobe we father. Nankwena nkwena ngumu chita boza. Kula pavana weka chula waleva sonta dionze.
Bombe shoka sunge po Joanna. Kufunya pavana mchipapa. Leta shavyo ne shati mchipapa. Umwame okupi bedive. Bombe shawikonka hawa mavere. Nangu kantemba pa bonti kuimika. Kubutukisha ndori po munika. Hapa pena mutuente kupanga stata. Noti nda wacho rete mwa kupata. Kubuka watanda nila kalare. No kuikontola mumivere.
Chapa, chanjela nove munina. Chindika kopolila. Ule bomba bana beka chula belaba sonta dionze. Ati wiswa abuela pofi. San, na papa. Wiswa abuela pofi.
No shank.
Wiswa abuela pofi. San,
chula vale va sonta dionse Ati we so abuela pop Ati we so abuela pop Ati we so abuela pop
For Pele, professional music. Pass beats on the 1-2s.
At schedule dealings, Ben Bella completes. Mr. Venom, Ali Dola, Big Blimo, Junior Luala, Ken Aza. Ayo, Pass beats. Let's do this for the year 2019 music. Set your bodies. ZYB 10. What's up, yo? Chop wife.